Κόπη, σπόρτη. Ατλέτ Φαϊσάλη Λισά, Βίλβατα Καλέσα, ο Μενοσότα Μαγκάλα, Μινεάπολη Κέσσα, ο Μανέ Ντούμπα Κάργαμε, τη Σιμανάχο Άτουγκοτ Αμεφ, Σωράν Καναρατή Φουλεφατέ, ο Ντουαντουνιά Κέσσα, Καβά, Σωρά.
Akamultan atletiot Ethiopia torban kana khalif guyad engadda dabaletin fulah dumo ujiran fakenna fi asfa mangistu kaptaunti moe makwanint ayana ti fi masarat mangistu lene beijing marathoni moani hiwat gabre kidan lene copenhagen it moe amma musumanna atlet fayisa ta diwatana itjirani fi dabar fayisa lelisa ege brazil america rufe bulchot america media dunya hawas romo ti fawas ethiopia du walargetin wan du waldubachu jira gafile debi sujir hawas romo torban dabrkeisa washington dc ti irbat kopese firati fayisan got jarra kana hero of the century jadanitin farsane wan du lebadasani hawasi muslima romo washington dc jurulene wan chafi waragata gargara badasef ado tanjenu torban dabrkeisa fayisani America jira ni galafaka Colorado fa kaka New Mexico fa ti lenji fuda chu fada je chun dubate kale copy tana Washington DC fitate nana mo Minnesota dabre nam kum heddut baye simate jira kwari copy se jedutti bidi to yuro Minnesota ti jal kamani convention center gal mol gaye Minnesota jiru je chu achammo irbat copy sani hotel Radisson kesa copy sani fi nam wana kakatin badas waram chaka suf dem tan kesa agito ko waram Minnesota filata me senator hotel len kes jira fa isa wandan sa hojjete je ne tin namu fars sunin duratta mo bulchin sim Minnesota barumbaran onkolole salama ak guya fayisa jedani tin yokana mo guya sun yadacha inni jaba biyati jedani wan hedduni farsani kopin kale mal fakkat kuno
Senator in Minnesota, and so I just wanted to I live in Champlin, Minnesota, but when we're talking about what Minnesota does, we talk about what Minnesota does right for everybody, not only here, but across the nation and across the world, and I'm honored and privileged to be part of this celebration today as Faisa, we look at you and we say, your picture is worth 1,000 words. When you did this, there was 1,000 words that came out that said human rights. It said what is right and what is wrong. And the courage that you did to stand up, you stood up, not just for the moment at the time, but the emotion that was there and talking about the memories of those frightful teenagers that you had in your history. Celebrate what the silver medalist has done for us. Celebrate being in Minnesota. Let's go on. Keep the fight going. Thank you.
Sabarumo akasmas masabi kambran bagagamma nehundum chikenya. Bagawa kayalgamma chizi. Isamoichanu kenewa kayor gudagalatefan. Barikun barajaminati. Barikun barawalitrufuji. Waqayyo dargaggoota keenya kaase guyyaa sabni biyya lafaa miliyooniidhaan lakkaa'amu taa'ee ilaalu keessatti ofiisaa dabarsee kennuudhaan sodaa malee rakkina saba keenyaa, rakkina saba kootii, rakkina keessan kan Oromoo dhuunfaa hin ta'in rakkina saba dhidhiitamaa jiru hundumaa addunyaa irratti mul'ise. Simboonna Faayisaa, ati amma kophaa kee miti. Yeroo sana kophaa kee murteeffatte har'a garuu dargaggoo meeqa sii wajjin jira? Dhugaaf dubbachuudhaaf qophaa'anii sii wajjin ka'aniiru. Waaqayyo mana kee, jireenya kee haa eebbisu, ijoollee kee haa eebbisu, sanyii kee haa eebbisu. Waaqayyo biyya keenya, biyya nagaa, biyya tokkummaa, biyya bilisaa haa godhu. Waaqayyo tunduma keessaa eebbisu, fayyaa ta'a.
Obbo Tashitee Waaqootti gaafatamaa hawaasa Oromoo Minisootaati. Qophiin tun maal fakkaatti jennaan?
Guyyaan kaleessaa magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paulitti guyyaa addaa nuuf ture. Hawaasonni Minnesota, hawaasonni saba biraallee, hawaasonni Amaaraa, hawaasonni Ogaadeen, hawaasonni hundinuu wal ga'uunii assessimannaa addaa godhanii fi turanii ganama gara eerpoortii yeroo deemneet hin jennu achitti saboonni hundinuu irra caalaan Oromoo haa ta'u malee uffata aadaa uffachuun achitti eegaatiin turanii akkuma xiyyaara irraa bu'eenii warri achi keessa hojjetan isa marsanii akkasiin dhufanii eerpoortii keessatti baay'ee nama laakkoofsi kana jedhamee dorgomuu hin dandeenyetu ture. Baay'ina namaa irraa kaka'eenii keessumaaf illee jecha sekuuritii illee qabaataatiin turre. Achi booda jiraattonni magaalaa lakkuu limoo qaban hundinuu limoo akka jirutti baasanii hiriirsanii akkasiin simannaan achirraa eerpoortii irraa eegalee haayiwee gugurdaa magaalaa kana keessa deemuudhaan magaalaa Minneapolis keessa deemuudhaan gara iddoo konvenshin senter yookiin immoo Minneapolis konvenshin senteritti geeffamee achi booda dubartoonni Minnesotaa jagnaa kenna, hiroo kenna, akkaataa itti simannu, akkaataa aadaa Oromoon qabuun balbala irratti dhufanii simatanii geessanii bakka showroom yookiin immoo bakka itti hara baafatan jedhamutti qopheessinetu ture. Hanga achii geessanii achi booda sagantaan Minneapolis Convention Center keessatti jalqabe. Sagantaa kanarratti namoonni argamanni tilmaamatti gara 5,000 ol tilmaamna. Baay'een isaanii alatti bakkee seenuu hin dandeenye. Poolisiin baay'ee over capacity ture. Ijoolleen dargaggoota ammoo weedduu dhiyeessanii achirratti dhufaniitiin performii godhanii akkasumas ammoo guyyaa kaleessaa namoonni cidha qaban, cidha gaa'elaa qabanii cidha isaanii kana obbo Fayyisaaf jennee asitti dhufnee isa arguu qabna jedhanii achirra dhufan. Miizee isaanii hunda isaanii qabatanii warri kaleessa wal fuudhanii achirratti dhufanii baay'ee namatti tolu. Alaabaa adda addaa achirratti dhiyeessuudhaan akkasumas ammoo Senator John Hoffman, Senator Minnesotaa jidduu keenyatti argamuudhaan gammachuutti dhagaame ibsuudhaan namoota achi keessa jiran hunda gammachiisaatiin ture. Baay'iseetiin namatti tola. Akkasumas ammoo seenaan maraatoonii uummata Oromoo biratti maal akka fakkaatuu fi bu'aan ijoolleen Oromoo maraatoonii keessa fiiguun biyya Itoophiyaatiif gumaachani kana kan hin jedhamne haa ta'u malee bu'aa sanirraa maammoo wal deemee fudhatte jettee hawaltii tokko hin qabu biyyatti. Atileetonni kanaan dura jireenyaan darbani wanni monumenti jedhameetiin biyya san keessatti wanti akka mallattooti biyya keessa kaame hin jiru. Kun maaf ta'aa? Kun maalirraa dhufee ka jedhu hundinuu mana san keessatti haasa'amaatiin ture. Sagantaan sa'aa 12 irraa jalqabee hanga sa'aa 5 ture. Achi booda akkaataan baanuun nama dhibee namni baay'een ammachuu baachuu barbaadaa, ol fuudhuu barbaadaa. Kanaaf baay'ee haala namatti toluun obbo Fayyisaan meedaalisti Fayyisaan illee achirratti dhiyaatee baga gammachuu guddatu natti dhagama. Saba kiyya jidduutti argamuun gammachuu guddaa natti dhagama jedhee galgala kominiitii reseepshinii ture. Akkuma jiruun ammallee aadaan simachuun balbala irraa dubartoonni fi dargaggoonni simachuun weeddisuun ilaalchuun hanga taa'umsa isaatti isa geessanii achi booda namoonni wal duraa duubaan fayyisaan waan inni godhe maalika jedhurraa atileetonni kenna waan isaan godhan dorgommii isaan godhan dhufa fuulletti dhufanii fiiguu akka qaban tattaaffii godhuu akka qaban kun hundinuu irraa dubbatame.
Sagantaa dheeraa qabaataniit ganam jalqabdanii halkan walqixxee fiindheenaan jettanii nama hedduutu irra dubbate gan badhaasaatiin fakkeenyaaf inni badhaas kennee jira jechaa dhagahee badhaasisaa kennanii jira mee gabaabsinatti waan badhaasa.
Jiraattonni Minnesota hundinuu gama isaatiin gumaacha guddaa godhanii akka aadaa Oromootitti uffata itti uwwifamee huccuun itti uwwifamee. Achirraa innis bahee isa uffatee dubbachuu danda'ee jira. Hawaasni Oromoo Minnesota 2025 kenneef namoonni gareen wal gurmeessanii Odaanabee jedhamu 5,000 kennaniif akkasumas ammoo meedaalii adda addaatiif wachuu adda addaa kun hundinuu kennameef jira. Osfaanaanillee badhaasa ati silverii argattee garuu nuti goldii sii kenninaa jedhaniin. Atileet Fayyisaa Leellisaallee aaninii waan sabni kiyyanaa kenne keessaa 2025 isaaniif oolchaa jedhee dubbate.
Isaan jechuun?
Warra amma Biraaziliin jiraniif.
Riyoo Paraalimpikii irra jiran?
Yaa.
Tan fakkaata. Tansaayyee sa'aatii dheertuu dubbattanii sa'aatii ganama jalqabdanii halkan walqixxee fixanii cufaa dubbachuu hin dandeenyu. Mee waan amma boote ishee ta'in jechuu jirkan keessa mee waan achi dubbatan keessa isa duusan dhageessifna kunoo kan fakkaatti.
Akkuma reefuu jenne caqastan sun fakkaatti amma immoo atileet Fayyisaan maali jedhe qophii sun irratti illee badhaasa kennaniif kaanamaa kenna jira mee qophii isaan deebina.
Baay'een sin galateeffadha uumaa jechuun hin danda'u. Haga ammaatti waan hundumaa naan jettanii waan aan keessa koo barbaadu illee akkuma waan aan argadhee takkuu hundi keenya tokko isaaniitti naa ta'ee jira. Deebii kana naa deebisuu keessanii guddaan sin galateeffadha. Ani immoo meedaaliyaa Riyoo irratti hinjifadhee odoo mootummaan Itoophiyaa irraa fudhatu jedhanii na eeganii waldaan olompikii addunyaa na deebisee jira. Kana immoo meedaaliyaa kana warreen qabsee Oromoo jalqabanii haga irratti wareegamanii iddoo kanaan ga'anii fi kan gara fuulduraaf wareegamuuf jiranii fi isin yoo tokko taatan gara fuulduraa yaadannoo keessaniif gaafa Oromiyaan bilisoomte muuziyeemii Oromiyaa keessa akka ta'uuf kennaa isiniif kenna. Yoo waan hin galle garuu isinirraa nan fudhe. Akkasumatti immoo hiriwoonni koo Riyootti hafanii turanii haga ammaatti eessaa akka isaan jiran bilbila isaaniitiin argachuu hin dandeenye. Anaan baay'ee waan guddaa naa gootan kan biyya sana keessattis bahee iddoo kana ga'u. Isaanis jabaadhaati inni irraanfatiinatti animmoo isaaniif qarshii isin walitti naa huutan sanarra doolaara 20,000 isaanii kenne. Akkasumatti isaanis imaanaa isinitti kennadheen jira. Galatooma fayyaataa ulfaadhaa.
Hayyalam akkuma reefuullee jennee Fayyisaan amma Ameerikaa jira lafa akka godira Ameerikaa akka New Mexico, Colorado fi Arizona keessaa leenjii fudhachuu fedhaa jira. Qophiin ispoortii irratti hirmaan soora alaa keetii gama kiyyaa nagaan bulle. Kanaan maasaa adii afurii mirga goorii bitaa goorii.